President Obama and Yotana Kora Natotiv Yedetin Poland War Sodake, Adonia Chijiru America Gooden Texas, Magala Dallas Kesati, Namichiduri Waran America Case Jirtoko, Policy in Ferengi, Namguracha, Gudogar Galchitera Kisu Jirti Jedetini, Nam Shanfit Policy, Ak President Obama, Tolgay Natota, Lagerati Gazette Sotbi Alatimeti, American Akamantan, Yohedu Namiki Satu Alfid Konani, Yadisi Gargari Himbani, Odu Gargarar Ganejira, Kono, Tujue.
President Obama gumi hogganoota NATO kan warso rattaasa dhageessisaniin hokkara suukanneessa torban kana mudate ilaalchisuun yaadi dhiyaate mallatto America bara dukkana kan waggoota 50 duratti deebi'u seetii jedhu fudhatama dhabsiisan akka hagi tokko jedhan American addaan hin naramne jedhaniiru.
The demented individual who carried out those attacks in Dallas, he's no more representative of
Namichi matan fayyan kam ka Dallas ke sat kawe nam fitsuni ni lammi Africa America lammat fulambu namichi faranji che ganne dabrukesa mana manti Kristana South Carolina jirukesa kawe nam fiten wal fakkat namicham malle sambandino okanmo Orlandino ke sat nam fite wal fakkat matanisa jari kunini jarkenna miti amali sanillen adatenna miti bakkalen umbuani
Halella torban kana booda lammiwwan Amerika hidda dhalata Afrikaaf lammiwwan Amerika warreen adii biratti aarii kan dhaqqabsiise ennaa ta'u poolisoota ajjeefamaniif siviilota Luuziyaanaaf Minnesota keessatti ajjeefamaniif gadda isaanitti dhagahame mul'isaniiru. Sababa nuti miseensota garee waa'een lubbuu gurraachotaa baduu nama dhibaa jedhu taaneef nuti farra poolisii taane jechuu miti jedhan. United States keessa gareeleen kan uummatni kaan yaadutti yaada addaa qaban kabiroon jiru. Gareen leellistoota mirga namaa Dallas keessatti argamu kan Huey Newton Gun Club jedhamu paartii leellistoota gurraachaa kan bara 1960 Panther Party jedhamuutiin moggaafame.
I can't say I condemn him. But what I can tell you emphatically is that I understand.
Jara kana imbalale fatu jechu komiti. Garu kanan ugumatte sittimu danda umalif akennit ukasa sana rawwate nan hubadda. Sababinsas ajjechan ummata gurraacha yesaf kabro utuntan ajjechan gutumma United States kesa akkar abatu barbada jedan. Hundeessaa kilabii kanaa kan ta'an yaafeehu baalogun akka jedhanitti namni meeshaa waraanaa hidhate carraa uummata dhageetti hin qabnetti qiyyaafate akka kennamu gochuuf yaaluun nama gaddisiisaa jedhan.
I hope that President Obama and his administration will, before he leaves office.
President Obamaaf bulchiinsi isaanii itoo aangoo hin gadhiisin yookaan kan isaan bakka bu'us yoo ta'e qiyyaafatatti kennuudhaan. Addumaan waa'ee dhimma kanaa jechuun waa'ee gocha gara jabina poolisii akkuma nuti jennu shoror keessummaa poolisii kana maalla dhibdeen ilaalamuu isaa laalchise waa tokko gochuu qabu jedhan. President Obamaan tuuta oduuf waarsoo keessatti ibsa kennaniin torban dhuftu aangawoota poolisiif hoogganoota mirga namaa waliin White House keessatti wal arguudhaan attamiin Ameerikaa tokkoomsanii fuula duratti tarkaanfachuun akka danda'amu mari'achuuf karoorfachuu isaanii dubbatanii jiran.